mitaa imezoea milio ya risasi, milio ya risasi, risasi.
As a soldier na move on, cross mpira gambani na shoot on, kama Pele na score goal, tutu begani na kill more. Mbaya ile kivasco da gama kisipitani wanga sina drama, kama commando conscious chegwa val ama soka la bongo mchizi sante manal yesili mwa kutusha tela bats mia kwa flokari na wakosha kama dema nazimia na flokongi kangosha ona mafek wanakimbia na stili wakibaki basi ndo wa show me like water yari day mitikasi ikianza sina whole day mtani kwa push a lol mina saka pay
saka pay saka pay.
Milio ya risasi, risasi. Milio ya risasi, risasi. My God shoot on, I can't kill you, I'm a big bomb. You can't fix on, my B-Rex sound good like ringtone. Nikitua ni disaster, kwenye hii game, kubali mini master. This lap mafia, fake lap natumia kama duster. I think you see kuza limbo so sinaga b-day. Hapa hujaga happy bada ya kuget pay. Nakuna kudelay, miaka ishilino on the way sipote. Hili kikomando na move on, kambari mugambo shit came on. Nasinaga my stress like don, freshi kama kwekod I was born. Habari za kochi nene furu do, mara nakuwaga mnene kabla ya long. Na ukiona nimewear basi ni kod, na wapa pesa kisha mwendo wakon. Like water, bloody day, miti kasi ikianza sina holiday. Mtani kwa push a lol, mina saka pay.
Na saka pay, na saka pay.
Milio ya risasi, risasi.